kabwa, kabwa, kabwa ela ila. Tibuta magically kube ngoma nekuba. I live in you me sane fix on magina. Napo napo mutanti nation.
Ayo afre.
Gaziwa tuzine kwa tamchi wato jeno. Mirundi veni na chicho ya gala mseno. Gaziwa tuzine kwa tamchi wato jeno. Zena la ila nino kuliobu la mwenseno. Gaziwa tuzine kwa tamchi wato jeno. Mirundi veni na chicho ya gala mseno. Gaziwa tuzine kwa tamchi wato jeno. Zena la ila nino kuliobu la mwenseno. Kwa tampo lampo la tena weto nkutula. Osense lampo lampo la chibuka tombutula. Baza debo wabakuzala bambi bamukisa. Laba no echitunula na weno njilila. I will love you until the river Nile or Lurai. Like a Victoria and kufumbile mchai. You're better than all of those girls you are lying. Wetu nulile gwala babakufana na chokwa you girl. Gandu dama wanga kuna kuna you girl. Sila wanga ya kusinga popo you girl. Holy wanja ulo you girl. Gaziwa tuzine kwa tamchi wato jeno. Mirundi veni na chicho ya gala mseno. Gaziwa tuzine kwa tamchi wato jeno. Zena la ila nino kuliobu la mwenseno. Gaziwa tuzine kwa tamchi wato jeno. Mirundi veni na chicho ya gala mseno. Gaziwa tuzine kwa tamchi wato jeno. Zena la ila nino kuliobu la mwenseno. Tula tula wakati yao tunulilebiana. Goloko kamangwa gowefu nilechana. Hasuma kila bichono kulu na kurebiana. Mulengele olifala. Pamakani with dancing, nina mukumana, I give you go with dancing. Are you okay? Now I can with dancing. Santa Dele, what? Kona mukoku dancing. I will love you until the river Nile or Lurai. Like a Victoria and kufumbile mchai. You're better than all of those girls you are lying. Wetu nulile gwala babakufana na. Gaziwa tuzine kwa tamchi wato jeno. Mirundi veni na chicho ya gala mseno. Gaziwa tuzine kwa tamchi wato jeno. Zena la ila nino kuliobu la mwenseno. Gaziwa tuzine kwa tamchi wato jeno. Mirundi veni na chicho ya gala mseno. Gaziwa tuzine kwa tamchi wato jeno. Zena la ila nino kuliobu la mwenseno.
Kabwa,
kabwa, kabwa ya laila. Tibuta magically kube ngoma nekuba. I live in you me sane fix on magina. Napo napo mutanti nation. Ayo okre okay.